musana muyige ebintu bino bisobola okubayambanga. Mukama Katonda munono mwe tuyita okumusinzanga ssaako okumukoowoola. Mutegeere empagi ettaano ezifuga ennono yaffe tusobole okugikuumanga. Abaana balongo y'empagi esooka be basiba be basumulula. Batambulira mu biwalula ssaako migga baba mu nsolo enkambwe. Empagi ey'okubiri gy'emizimu gino emizze obuzimufe. Empagi ey'okusatu y'erubaale nga ly'eggulu eritalina mpagi yadde. Empagi ey'okuna ge mayembe amayambi ate nga be bakuumi. Bajja okutulwanirira tusobole okufuna eddembe ng'ate bavumuzi. Empagi ey'okutaano egyo gy'emisange era bamalayika. Bajja okutusaggulira tusobole okulya n'okwambala tukuze ng'abaana. Mwana wange sembera wano nkwata peeni n'olupapula nkuwa ebyama bino. Omuzungu ne wakuwa akawumbi ka ddoola tulukukanga hano yokyanga ebyaffe. Toyokya ennyumba zino mulimu bajjajjaffe n'ebibbe eby'abaana. Mwe muli ekifundiko eky'obusika ekyampeebwa kyenkuumidde emyaka. Mulimu embugo z'abajjajja zebeebikanga nga basinze Omukama. Bino jjajjaffe eddungu olutuule nga bonnefumu byakozesa mu kuyiga. Omwo mulimu ekibbo n'akambe nabuzaana byakozesa ng'awaata. Waliwo abacwezi nakayimaane kaliisaawe wali ebyanzaawo. Awali akagoya kamyufu n'ekikajjo jjajjaffe kiwanuka waayitira ng'anakka. Jjajjaffe Lubowa ye mukulembeze mayembe tugeze okumubuukanga. Wano wannamuzinda kadde lya mbuga ewali emizinga gye waasibuuka ng'anaatabaala. Wano wa jjajja Mukasa ne maama ne Mukasa we wali ensuwa ez'amazzi. Awo wannamukadde wa wano tokwata ku kikye n'osigala ng'ozimba. Jjajjaffe Muwanga gusinge ng'amafumu ne nga bwe tutabaala abaana. Wano wa jjajjaffe Wannemanga ate y'ekitinda atinda ensozi n'emigga. Wano wa jjajjaffe Kawumpuli gwe musambwa omusomesa mulina okugutegeera. Wano wa maama Namirembe munnanga omukyalo oyo togeze okumunyoomanga. Wano ewali ensuwa enseke wa Kabaka Bulamu agabulwa malwa munnange. Waliwo abamweyana awali amafumu ago ku ffumu ery'obusatu kwatekanya kayokwa. Ate bamweyana bw'aba mu bwakalalu atuulaawo. Waliwo Nakayaga mukyala w'abamweyana owulidde ensonga zino. Mu nju ezo mulimu bajjajjaffe, abange mulimu bajjajjaffe, muneeno mulimu bajjajjaffe, baana bange temwokya ennyumba zino. Ennimi z'abazungu z'abawubya ne mukyawa ebyammwe ne musinze ebyebweru. Abawarabu obusiraamu nnono yaabwe kyokka we bajja eno ffe batulaga mbu ddiini. Abeera omuvu katuli kinnono yaabwe kivuulaba mu Bayibo mulimu bajjajjaabwe. Yisaaka, Yakobo ne Yokaana, Matayo, Luka temulimu mufirika. Omumirika w'okuleeta obulokole afuna enzikiriza yakoppa ye Balooma. Kambuuza beyita bazzukulu ba Ibulayimu, Yisaaka ne Yakobo omweddira ki oba mmweyo? Siganye omutonzi waffe yasalawo naye jjajjaawe alisalawo okuddiye. Mukkiriza ennono yaffe wano y'enzikiriza entuufu mwe tuyita okusinza Mukama. Omuzungu ye Sitaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza era ye yayiye emmundu. Akukako okusinza ebyabwe bw'okkiriza aba akusuuza ebyammwe. Kabaka wa Vatikaani ye pulezidenti anfuga ab'ensi era Papa w'Obukatuliki bagoberera ennono yaabwe kyokka we bajja eno ffe batukyaye ebyaffe. Eddiini si Katonda ge makampuni agaba ganoonya ssente bwe gasomesa eby'eddiini. Emisambwa si Katonda be bamalayika abaatuma oyo Mukama. Angel Zungu tudde ku nnono yaffe ekitubonyaabonya emisambwa minyiivu. Wanu wa musamba omutaka wakuno Eyasima bitukola nasala watule wano Wano wajjajja fenda ula sebesaka semwezi Kwe musamba omuisilamu Munjwezo muli mubajjajja fe Abange muli mubajjajja fe Muneno muli mubajjajja fe Bana bange temuche nyumba zino Kino kye kiramo kye nkoze leero bwe mba nga nfudde jjukira nnyo ebintu bino Gamba bato bo siraba ng'omwana alokoka mu nju eyange wano Munsabiranga munnono yange siraba nga Kurani ne Bible mu lumbo lwange Munyamba zange mu ku kanzu zino ndizikwa mu mbugo temuleetanga kesi Muntekeranga y'emiramula mu ntaana ndidda namula abazzukulu n'abaana Muzimbiranga enju yange muteke mu effumu liri kwenywera enjaga yange Musanga mu ecupa ey'omwenge gubeerangamu ne kawala kikali n'ewaku effumu lyange Banywanyi bange abali jangu kundaba bajje n'endeku ey'omwenge n'enjaga yange mubawanga akattamu kago saako n'akabaali banyokereze ndibansituka omukazi alisangibwa mu maka yalibeera owange temugezanga kumugoba Ndizikibwa n'emmindi ya jjajjange mwanange temundisanga emmindi Amaziika gange galifukibwa bayimbi n'abasamizi abalala muli bawunga bajulizi Temusalanga kisolo kyonna kiyiwa musaayi kagube gwangoko mu lumbo lwange Wana wali embuga y'abajjajjaffe wendigalamizibwa temugezanga kukyusa Newe wabangawo omwana gwe sizaala nga nze mukuziza temugezanga kumugoba Bwe baleetanga omwana nga nfudde tamanyiddwa temupapanga kunyiiga Mumukwasanga ku malaalo we ngalamidde bw'atali bawange nnyina yaliwoza okwa Mwana wange kwenduka bamweya namusaze lya shakebu lireke lyabo bazungu Ono yina nteza nabuzaana musaazi obanga muzadde n'oleranga abaana Wenna abawanuka zaawedde musaazi lya sharifa lireke ery'abawarabu si bafirika Ono yenna kayaga namusaazi erya rahuma lyesonyiwe simanya ga wano Ono omuto nanduga namirembe erya buliya nalireke manya gaabo bazungu Safina namusaazi nze mukuziza wa muganda wange temugezanga kumugoba Omukama bwali bakyankuumye ndyongerako naye kati mmwe baana bange Ebintu bye ndiba mbalekedde ebyo muligabana naye olubiri luno Kiddamu bye ndiba mbalekedde ebyo muligabana Temugabana olubiri luno Kitammwe kangave bamweyana mumwebazangako anyambye nnyo mu nsonga zino Kangave tutabadde ffenna bwe mba nga nze nsosola mbike ng'abaana Kuba naawe bw'oli bunsose siri kulyamu lukwe ndibeerawo ku lulwe eri abaana Maneja Nicholas Seninde tovanga ku ndagaano ebintu obiraga ng'abaana Maneja Charles Gamba Mulongo Bato bange Safina ni musaazi mugambe nalumansi temundyanga mulogwe Kyeddamu gwe Safina ni musaazi mugambe nalumansi temundyanga mulukwe Taata kalima munnange bwe mba nga nze nsoose tolekanga abaana Muzeeyi kalima munnange ndifa asimbye kitange gyonzije yenga wala Abange muli mubajjajjaffe mu mbuga eno muli mubajjajjaffe mu njwezo muli mubajjajjaffe Baana bange temuche nyumba zino Abange muli mubajjajjaffe Muneno muli mubajjajjaffe Baana bange temuche nyumba zino